Eita, ke machanse le proji. Sfara fara ya lava mahala, o nyaka ku bona le re. Ba lava mahala bo tlapelwe. La o bana case ya o tahwe. Ya lava mahala ke bo bati. Ya ya mahala ke bati. Whiskey ya mahala ke bati. Saida ya mahala ke bati. Ya lava mahala bo tlapelwe. Ya ya mahala itahwe. Whiskey ya mahala itlapelwe. Saida ya mahala itahwe. Skampama ala ngolodise. Skampama ala ngolodise. Whiskey ya mahala itahwe. Saida ya mahala itlapelwe. Lauka nwa case ya utlapelwe. Lauka nwa straight ya utahwe. Lauka nwa peg ya utlapelwe. Biala ba mahala ke bobate. Come on, I'm gonna be safe. Give my chance to the Poggi. Scarafari, I love my hall. I would have been going to the ring. I love my hall. I would have been. Lauka na case, I'll die. I love my hall. I give my body. I am my hall. I give my body. Whiskey ya mahala ke bati. Saida ya mahala ke bati. Biala ba mahala bo tlapelwe. Tiya ya mahala itahwe. Whiskey ya mahala itlapelwe. Saida ya mahala itahwe. Skampa mahala ngolodise. Skampama ala ngolodise. Come on, I'm gonna be safe.